haybugol ɓeyngu na heewi sifaaji ka ane majji ɗi rewɓe ɓuri fof nowtorade e wi cuuɗi dogotoro en e hono pikiri en poɗɗe e ko nande muɗum. Ka noon oɗo debbo mo jaɓa fewi indede holti wiide saabi kulentereji kewɗi gotti fewi ɗiɗo sifaaji ɗi
anditi wattino ɗum e terɗam, ɗum majjino e terɗam ɓe jaati, ɗum waali ko ɓuri duuɓi joyi. Almeti goto yalti goɗɗo hasa an yalta yalti ɗo an woɗɗi sanne fande kuttiji muɗan wonde yettade kam se wakkati fof hooram an nawa wakkati fof ɗiɗi am an yalta.
So rewɓe yogaɓe bamako ɗo segu e sikaso gotti nawtorade ɗum woɓɓe kayna cikkiti fa hande dennoɓe kinnike sifaji goɗɗi.
Yeehi
mi dartoyi kabaruji ko yowino dow pikkade Fati Amar yeedu mi huuji mi jaaɓa e naddeli hen kasen. Min hoorami ɗo wonno wadde pikkiri ndi ka sakkitimi matili hen kutteji darni ɗum. Mi nani wiyama rewɓele woɓɓe an toon ana waɗa dow so jetta tuundi misal won goto e guggam goto ɓe mbihi waɗino ɗum fa hande yeeyi
ka noon e low cuuɗi dogotoro ngallude bamako totodiral hakkillaji ne gaɗe sada fof hakkude ardiɓe cellal e kañe rewɓe jeeliɓe nawtorade haybugol ɓeyngu hono seedi ke kanko sage femme madame Doumbia Fatoumata Berete.
Miɗen jogui nokku ɗomin kokkata jamarde hakkillaji lobbi ko yadata e terɗe muɗum. So jomum wari min ƴewtoto ɗum min ƴeewa ko hani yadude e terɗe muɗum. So neɗɗo sela yarde ni tan yettoyo neɗɗo mo anda ana wawi wattude kuɗɗe goɗɗe e terɗe jomum tawi ɗum yatta e terɗe muɗum. So wona ɗo wattude almeti o kañe ko nandi e muɗum miɗen gatta ɗum min tilo min jaltina. So jomum yaltini an yawi ɓamde e reedu on wakkati fo
leydi waɗi ndi humcani hoore ɗatti dabareji towtingol ɓeyngu ɗum fanda muɗum to humcangolo hoore gollirɗe humaniɗe kabaru muɗum. Docteur Ibrahima Kone woni hoorejo lugaji jande e humpitingol to ONASER.
Ko nayiɗi banggal woɗɗintingol ɓeyngu nde temedere fu ɗum yeehi fa nowaka e ɗiɗi ka immadaraji ɗimin kaja heɓude ley 2030 le temedere fu ɗum yaaha capantati. Miɗen gondi e hokkude jamarde hakkillaji saabi de ɗiɗo immadaraji sa ƴeewi iɗo moƴƴi e cellal inniraɗo iɗo moƴƴi e cellal saragoɗo.
Ka noon docteur Ibrahima Kone anditi wiide ɗiɗo dabareji na dogiti alaji e le service ji haybugol ɓeyngu nden o humpiti wiide ƴemu lebbu jeegon hani waɗede yala ɓeydoro famu dow ɗatti dabareji ɗi e humcode hoore kabaru muɗum no le mali.
Ko nayiɗi banggal jateɗe wakkatiji miɗen coyno le beme ande to jamande hokkataki kabaruji lobbi e mbiya sa wattiyaɗ ɗum e terɗe maɗa ana wawi latata sababu kuttiji fewde e cellal jomum worɓele an toon dow jaɓana ɗum fi. Miɗen gondi e ƴewtade ko hani fo nawtirede ko ɓuuri ɓoyde na ko ɓoyata ko ɓuuri fo nafa
telaji ɗi tawde fof rewɓe nototoɓe goɗɗo totingol ɓeyngu jetti sanne kabaru muɗum latoto sababu yirwere le galle ɓeydade sifaji ande kese ɗe jogaɓe kayna natoro sifaji finatawa mali.